Sacco baby.
Baby, I niko serious. Kwako si fake wala si ati, niko serious. Baby, I'm a fancy boss. Nino suru nafs, yeah. Nakulea kama mzazi, kwako kija kazi, wawe hujali. Unapiga magoti, univishi pete, wala hupropozi, yeah. Ama kamoyo kangu kupe, kanangangana kupenda nisiko pendwa. Sana waza badai upadirike, usifadhi. Kukija kazi, wawe hujali.
Toka nyakati zile, pete jawayo na kidole. Nakulea kama mzazi, kwako kijakazi.